xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ayaa sheegay weeraro cirka ah oo ay geysteen isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiyo in lagu dilay dad shacaba oo gaaraya 45 qof, halka tiro intaas aad uga badanna ay ku dhaawacmeen. Weerarka koowaad oo dhacay jimcihii ayaa la sheegay in lagu dilay 21 qof oo shacaba oo ay ka mid ahaayeen 5 caruur ah. Dadkan ayaa la sheegay inay safar ahaayeen oo ay gaari la socdeen marka la laayay. 2 maalmood kadibna hay-adda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in 2 weerar oo kala gaara lagu dilay dad badan. Liz Russell oo afhayeen u ah hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay inay ayaan darada ugu weyn ay dhacday markii la duqeeyey xaflad aroos, waxaana ay sheegtay in 2 diyaaradood oo ay leeyihiin isbahaysigu ay duqeeyeen isla markaasna burburiyeen teendhooyinkii xafladda arooska ay ka socotay. Waxaa meesha ku geeriyooday 19 qof, halka in ka badan 50 qofna ay ku dhaawacmeen. Waxaana suurtagal ah in tirada dhaawaca iyo dhimashaduba ay kororto. Liz Tressel waxa ay tiri,
Local inhabitants informed our staff that the victims do not have any political affiliations, not to say that that would have made the wedding party a legitimate target.
Dadka deegaanka ayaa noo sheegay in dadka la laayay aysan ka tirsanayn koox siyaasadeed. Mana lihi in haddii taasi ay jirtay xaq u siin lahayd inay aroos duqeeyaan. Sidoo kalena ma jirin qalab ciidan oo yaalay goobta arooska xilliga duqeynta.
Objectives in the vicinity of the targeted area at the time of the attack.
Liz Tressel ayaa VOA da u sheegtay inaysan ogeyn in duqeyntu ay ahayd ulakac iyo inay ahayd arrin qorshaysan oo shacabka lagu ugaarsanayo ama ay qalad u dhacday, iyadoo arrinta faahfaahinaysana waxa ay tiri,
We have, over the years, since March 2015, documented numerous attacks, often when large number of civilians have been killed in cases like wedding parties or funerals where civilians gather.
Saddexdii sano ee la soo dhaafay laga soo bilaabo bishii saddexaad ee sanadkii 2015, waxaan ururinay weerarada, qaasatan kuwa dadka badan ee shacabka ah lagu laayo, sida arooskan oo kale, ama aaska ay dad shacabihi isugu yimaadaan. Balse waa ay caddahay in weerarada noocan ah ay weli dadka ka nixinayaan, waana sababta ay muhiim u tahay in hay-ad madax bannaan ay baaris ku sameyso.
And that is why it is so important that there is an independent, thorough investigation.
Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa sacuudiga iyo isbahaysigiisa ka codsatay inay baaris buuxda ka sameeyaan eedeymaha ugu dambeeyey ee weeraradan, waxaana ay hay-addu intaas ku dartay in dadka lagu helo mas-uuliyadda weerarka shacabka la horkeeno sharciga, reerihii dhibka loo geysayna la siiyo magdhow.